Samantha Power ayaa hadalkeeda ku bilowday in hoggaamiyaasha Soomaaliya looga baahan yahay inay muujiyaan doonista siyaasadeed ee ah inay maamulka ballaadhiyaan isla markaasna ay horumariyaan hay-adda dimuqraadiya oo shaqaynaya. Waxay tiri dowladda federaalku waa inay barbar waddaa guulaha AMISOM ee dhinaca amniga, tallaabooyin ay ku dhisayso hay-adaha dowladda si dadku ay amni u helaan. Waxay sheegtay in dadaalada ciidamada AMISOM ay u qalmaan mahad weyn oo golaha amniga ka socoto la xiriirta sida howlgalku uu u wanaajiyey amniga dadka Soomaalida, gaar ahaan magaalo madaxda iyo hareeraheeda. Danjira Power waxay sheegtay in Maraykanku uu sidoo ugu daran u cambaaraynayo weerarkii toddobaadkii hore ururka Al-Shabaab uu ku qaaday saldhig ee qaramada midoobay ku leedahay gegida diyuuradaha ee Muqdisho dhexdeeda, weerarkaasi oo ay ku sheegtay kii ugu dambeeyey ee mawjado weerar ah oo xunxun. Miss Power ayaa sheegtay in AMISOM ay kaalin weyn ciyaarayso golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu aqoonsanayo soona dhoweynayo, ammaantaas la mid ahna ay dowladda Soomaaliya leedahay. Waxay tiri waa sababtaas darteed tadanta golaha ammaanku ayna ugu xidhnayn waxtarka AMISOM.
Just as with DRC and South Sudan, Somalia's progress toward a durable peace depends on the success of the political steps taken by the government.
Si la mid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Koonfurta Suudaan, horumarka Soomaaliya ee nabad taabagal ah waxa uu ku xiran yahay guusha dhinaca siyaasadda ee ay dowladdu gaarto. Marka golaha amnigu waxa uu soo dhoweynayaa heshiiskii laga gaaray hanaanka doorasho ee sannadka 2016, wuxuuna dhiiri gelinayaa in si degdega loo dhaqangeliyo arrintaasi oo noqonaysa tallaabo loo qaaday dhinaca doorashooyin dhammaystiran oo dhaca sannadka 2020.
Miss Power ayaa intaasi ku dartay si hanaankani u guulaysto in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo dowladdiisu ay dedejiyaan tababaridda ciidanka qaranka ee Soomaaliya horeyna ay u sii wadaan dhismaha hay-adaha dowladda. Annaguna dabcan, ayay tidhi, waxaanu kaalin ka geysanaynaa taageerada dowladda si arrimahaasi ay u samayso. Gaar ahaan, ayay tidhi, dowladdu waa inay xoojisaa ilaalinta xuquuqda aadamaha, taasoo ay ku jirto xushmad loo muujinayo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta, iyo in ciidamada ammaanka la xisaabiyo marka ay xadgudubyo sameeyaan.
We all know the conditions in Somalia and the circumstances and the steps I've described are not only difficult, they are downright daunting, and they will of course take time.
Dhammaanteen waan garanaynaa xaaladda Soomaaliya iyo duruufaha ka jira. Tallaabooyinkaasi aan soo sheegnayna ma adko, waa kuwa ku cabsi gelinaya, dabcanna waqti qaadanaya.
Samantha Power waxay intaasi ku dartay in guulaha dhinaca milatariga keligood ayna nabad keeni doonin ilaa dowladdu ay qaadato tallaabooyin adadag oo dhidibada isugu aasayso awooddeedana ay ku baahinayso.